Amen. Now wake up in the morning, now breathe fresh air. Nina Yesu moyoni tanitete. Macho men hawaoni wanaona mistake there. Hadi penye sioni atanitete. Korokocho ni ya Yesu. Amen. Hiki bera ni ya Yesu. Amen. Hika yole ni ya Yesu. Amen. Hii madare ni ya Yesu. Amen. Money, money made man, man. Money made man, man. Now go crazy for Christ. Now go crazy for Christ. Go ashamed of the gospel side. Buddha sit to hide anything. Pole afande leo sina ID. Jesus is my identity. Umeni pa life in abundance. Kacha kula nai. Na express venye Christ ameni bamba. Acha nyanze nai. Spendi vitabu but watu wa show wa meni book. Spendi vitabu but kani Bible ni Facebook. Utapata niko look. Mavazi ni medunga look. Na cheki Yesu Buddha. Focus on Jesus ni yo look. Mwana riadha siko mashindano. Missy Doctor siko mashindano. Kama Solomon, kama Solomon, kama Solomon. Mina die to ishi right. Siko solo boy, siko solo boy, siko solo boy. Mina die to ishi in front. Na wake up in the morning, na breathe fresh air. Nina Yesu moyoni tanitete. Macho men hawaoni wanaona mistake there. Hadi penye sioni atanitete there. Hii dandora ni ya Yesu. Amen. Hii huruma ni ya Yesu. Amen. Baba dogo ni ya Yesu. Amen. Kawangware ni ya Yesu. Amen. Veve, naweka kando sachana. Naweka kando za jana. Naweka kando wasichana. Naweka kando masana. Focus on Jesus hapo ndio. Mimi naweka eyeball. Napenda ball mbili Buddha. Na sita Bible. Nina Gideon. Sita Bible. Na kupenda kuruka kuruka kimasai mall. Nasema na niko mafichoni na chini ya mamba nina mijiza wa mbele ya Yesu we bow bow bow. Pale juu, pale juu, utabaki pale juu, pale juu. Shitani too bad. Too bad. Nyonde mbili. Too bad. Mbaya mbili. Kwa Yesu mina patara. Life smooth kama kipara. Amenishika ka origi. Amenishika kama kipara. Na wake up in the morning. Na breathe fresh air. Nina Yesu moyoni tanitete. Macho men haoni wanaona mistake there. Hadi penye sioni atanitete. Hii dandora ni ya Yesu. Amen. Hii huruma ni ya Yesu. Amen. Baba dogo ni ya Yesu. Amen. Kawangware ni ya Yesu. Amen. Hata Nakuru, hata Mombasa, hata Kisumu. Eldoret. Everybody chat. Kisi. Tano. Kenya yote ni ya Yesu. Afrika ni ya Yesu. Nianzima.